bandi batte batenda anti obulungi wo ususe kuwa bulijjo nakubuulire wafuuka kitundu ku nze mukwano omusibe n'empingo tebaawukana naffe bwe tuli njagala nkubeere ku bbampa nga w'obeera wembeera era nkusaba omutima ogumpe laavu tugise chechibalumbecho sikowe kusuta kubanga wewe nina tegeza binje chendi kuno kunsinda makogomu abalalale kachibalume anti kugwe kwensibita makanda oh, oh, oh era kugwe kwensibya kaweta